Si esto rata de amor, bebé.
Fuego.
Mi gente.
Ya chile funky, ya chile funky.
Now sing watalala. Now sing watalala.
Yeah, yeah, yeah. Ivi naota ama naona kweli. Walini danganya mapenzi utapeli. Pona napewa vyote vya kweli kweli. Hey, nimesahau yale ya kitapeli. Walisema mapenzi mabaya. Mapenzi ya damu na hawa. Walisema mapenzi ya na maana.
Ya mina wewe.
Itafika siku tutaachana.
Acha waseme, acha waseme sane. 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 Na usiku watalala.
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 Na usiku.
Yes, I'm going. They can't smell, I would talk mid of the night. When they see you kwa neko, kona love bite. Touching all over your hips after those fight. Sleep in my bedroom and feel my test. Hate zao zanifanya ni back kwa mood. Na ikibida can't sleep with my eyes closed. Sababu najua neighbor pia ni ngoro atafurai. Ile day umetoka na haujarudi.
Mapenzi
si kama school skills. Ili upewe lazima upay fees. Mana hawa girls wamefanya business. Wanatulipisha tu mwisho wa day machozi.
Mapenzi
si kama kubai meals. Ili udish lazima upay bills. Sasa napewa free kama wifey. Na enjoy hadharani wazi.
Acha waseme, acha waseme. Acha waseme, acha waseme sana.
Let it them talk.
Acha waseme, acha waseme sana.
Quiero verte siempre.
Acha waseme, acha waseme sana. Na usiku watalala.
Na usiku watalala.
Na usiku watalala.